Moody beats go crazy.
Remember where you come from. Stop your music crumbling.
I don't see old. Let's make magic. D. Check. Hapankani kanyamata. Blackout media.
Hey, iwe ngati suma vina ukakuliwa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito. Iwe ngati suma vina ko ukakuliwa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito.
Woi tilangize kamusangu.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusangu.
Hey, ukakuliwa.
Uli nakabwaji kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Boy tirangise kamusango.
Rule number one, ule mugumo wa ukamwa. Ni serious business baba. Bottle after bottle, whiskey to mosi. Pate after pate, hey. Wavina pona chanda na ke. Die kamusango kanga ine. Ni mangena na makimu kelapo ya moto ka fresh pop pop po, kwa mapalipe chilipo. Eyes on who owes me. Eyes on who knows me. Hey, ni matabwa nikauka. Nizi peza na masivi. Ku apartment chazi mondini. Pia advantage na bamuka wene. Happy marriage. Kumwa kachunja kuvina no chumpa. Kutirita na mpeno soba. Iwe ngati suma vina ukakuliwa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito. Iwe ngati suma vinako ukakuliwa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito.
Woi tirangize kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Uli nakabwaji kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Boy tirangise kamusango.
Kamusango kanga niko tumila ex. Hey. No gonna kwabo then you know what's next. Uh-huh. Kuseni no ukana regret. Hey. I think nza vile kavimo bavi mwandi. Futi nkakolewa ni mangala baya. Kuseni seni ni ukashindia maya. Yeah. What beer can do? Ati nina tukwa na balandi lo dizi through. Nima fuaula che every weekend. But I still love beer, I can't pretend. Kujo wawa ni warning a qualified. I think basani pisha, don't know how I will survive. But kea kandie kamusango kanga. Nikakolewa. Nino new friends, nipeze kachena bakudala banzanga. Tingokolewa.
Iwe ngati suma vina ukakolewa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito. Iwe ngati suma vinako ukakuliwa. Hey, mkasako kamba chizungu olo promisa bantu nchito.
Woi tirangise kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Uli nakabwaji kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Kala kona kamusango.
Hey, ukakuliwa.
Tirangise kamusango.
Witonge falule. Hey. Rewind selecta DJ. DJ. Jibwele repo.
Hey. Mini beats go crazy.
Remember where you got from. Zambian Music Club. Don't see old.